şey diyeceğim zengimin.
Paypa empaya karasa karayo.
Esse música está saindo.
Genial. Rap guru.
DJ Zengerman.
Iwe Jezabel upeseka na pateo. Ugulisa paseo ya my love mutaneo. Mix na pana domonga ndiwera neo. Makoma muchapeo uvipanga good girl. Na kukwila red handed. Bize patepo. Mendo mumpepo. Pamwamba patepo. Chopping na nepa. Chopping my vegetable. Manjes uzatawa ni kumanga na makepo. Nikangala panyumba. Usandu kangunda. Nika chokapo nika zizi pamtunda. Ugulisa kapunda pa market yungo punda. Kasi tishanga zosia na mbeu mumunda.
Bakulala. Bakulala, 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 bakulala. Let me search you up, let me search you up. Today I search you up, search you up, search you, search you up. Let me search you up, let me search you up. Today I search you up, search you up, search you, search you up. Hey.
Uone kahambo monga sister kuroma. Koko matumizango twako na tusoma. Nikachoka po na voipa umavoma. Iwe ndiwe disaster human papiloma. Manjele londine bim salabim. Na kupezekeza elo uone kabim. Fireman I see what you do in the dim.
I need no liar around my empire.
Bakulala, 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 bakulala. Bakulala, 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 bakulala. Let me search you up, let me search you up. Today I'll search you up, search you up, search you, search you up. Let me search you up, let me search you up.
Wake up, put it gone among us 6 o'clock. Vipondo vene wambo konda visa kuja na folk. We know you all about the money and you talk the talk. You need advice, chasing ni kucha provoke. Maybe why imi nila pari kusiriza blog. Kutumi sango tue wayamba tuwa nipasa mashok. Pa Facebook, vanyama javango kuchita poku. Nanga why kukatundu sufa kako maloko. Maybe unyamule break cause you moving too fast. In our days, namba gangi wano kuchita trusty. Girlfriend, those days, there's a tighty tighty. Manje ise nowadays, ni mafighty fighty.
Tenze tighty 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 tighty. Tenze connected monga zesko malaiti. Koma na wadesti mankala na mafaiti. Ndaba iwe unasanduka kazi zimu naiti. Wachoka ku, this late past two. Na sisizo sangarakana vampire you. Ndiwe kurupu vama kambaba ntule lokaleza. I won't hesitate to fire you.
Bakulala, 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 bakulala. Bakulala, 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 bakulala.
Primeira última da manda, o DJ Mzengerman está fudido, mano.